Jemula,
we love you.
Alongside
Shandala, we love
King Kalenza Arruola,
we sing say we love
United
you.
Kings.
Oh na 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 na. My Shandala, nitakupenda hasta kuchoka baby. My Shandala, ana big na mani tigige. My Shandala, nitakupenda hasta kuchoka baby. My Shandala, ana big na mani tigige. Shandala, sweet like the cassava. You up it as the banana. Come girl, you know I be banana. Where the lana zamana wese. We bang bang bang. Muhaba yao zede. When I say yeah to eh, each and every day. At least you make me sing. Sing a song like ting-a-ling. Jay Mula is now a king. Yeah, yeah. Shandala, you make my sister run away. You put me in the mood. My Shandala, nitakupenda hasta kuchoka baby. My Shandala, ana big na mani tigike. My Shandala, nitakupenda hasta kuchoka baby. My Shandala, ana big na mani tigike.
Shandala, hindi kweza, dori ya daki anagike. Wonu kweza, hindi beza. Himavidani inti bezia, ana bihibak inti lana mara kwezia. Halawa, habibi, mabisibak ana bishilu inti baby leni haya. Ana biwanus inti mdaki, bilel mahar isi mdaki. You are the one in my heart, my girl. Kinta lesa, mana rua.
My Shandala, nitakupenda hasta kuchoka baby. My Shandala, ana big na mani tigike. My Shandala, nitakupenda hasta kuchoka baby. My Shandala, ana big na mani tigike. Ana asma into the roof anana. Baby, baby, come on na. Dilana zamana, ana madero kalama. I see the future in you. I'm getting so into you, Mshana. My baby, bring it down, na 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 na. Pashana wanna fun, na na. My baby, come on, Rihanna. Ndakupa that banana, oh yeah 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 yeah. My Shandala, nitakupenda hasta kuchoka baby. My Shandala, ana big na mani tigike. My Shandala, nitakupenda hasta kuchoka baby. My Shandala, ana big na mani tigike.
Ona stone music, hijauga
mami. Nitakupenda hasta kuchoka baby.
Jemula, United Kings.
Ana big na mani tigike.
Ona stone music, hijauga mami.
Nitakupenda hasta kuchoka baby.
Jemula, United Kings.
Ana big na mani tigike.